money. Wudu. Jatum jakindandi, jumu winjoni, oriyo, jumu weroni. Jatum jakindandi, jumu mieroni, oriyo, jumu weroni.
Jum.
Ngamawi jakichunge lokacha, walosi eh. Kinena kichunge lokacha wakuothie Biwalosi aseke losekena tulewe Mazungumuzo, majadiliano maongezi Wasiliano, utatuzi wa mizozo Nishikili nikikosa usinifinyilie Nihudumie mwenzangu nitakuhudumia Unilishe nikipata mimi nitakulisha Kimaru pile kiyenge bathata benda winjo mabel Kiri wagore wagere manakue wa medire Oponya uru kwa yonai Oriyo
Jathum jakindandi Jumu winjoni Oriyo Jumu weroni Jathum jakindandi Jumu mieroni Oriyo Jumu weroni
I've been around the world na piga mboka na saka kitu yeye I've been to Rotterdam, Sainiko Manchester, yeah. I'm in and out of town to the lucky side, met the fisherman, yeah. Costa Wada Wendo, umia pesa milioni nane. Ooh, I've been catching flies and I'm running back to you. I've been longing for the days I'll spend with you.